des régions, au camara boulou kunafoniou, tene ou tene, studio tamani sans fait.
Aw bismillah nga marabolo ulu kuna funu keneka bakuru baw ulu flenye kastro tadi ko geleya o be yoro chama na mi metalike essence electrica o kon meka fere kemen ni binani kemen ani biduru station na koron fin fin fe mami numa fere don non na ulu beka al teklin fere kemen fla gawo an to maktu ka o fe no maw kon so jale no ko so beka beni oyi segu ka o fe no deneni walma e wuli mi ma ko be fami ma ko tene sugu o kon ye sani fere sora yire wali ale ni segu an don ko bara ou beke ou se fese kou marabolo kon nana. Nyen kou na fon ou benan lase. Ay se ta jara fe, a jara tout traure ale beneke ou kounou. Wati mina mau koni beka joka chaya yasa tajibiseka sora jogo mina bamako aleni marabolo do ukon nana. Jamana koronfe anfanfe ate u chokula. Gawaka ufwe fokata se tomba kutuma mi metalike esansi litre la abe keme ni binani keme ani biduru ulu ni nyonche stasyon kon nana. Mami numba feri dogo dogo nina ulu koni beka litre feri keme fla. Musa male se toko alebe nyefolikanye.
Taji songo jigina krengrenyala esansi Tombouctou kaufi machamamba ira kafo ko litri stationa obefere kemeni biduru mie butel nintiguye oluba di kemefla taji songo jigini ojiara machamaye Tombouctou kaufi jangoni gele awatina
noya donime esansi kola sabo amsega litri kelen soro kemefla l'essence dugu yoro chamana litri kelen stationa we kemen biduru ya munu mata ka fere uluta kemefla ye
kelen detaya
aywa sa oja temine kelen beke gawo kaufi yoro mi fene la taji ko DCT wasoro likanoro amadou sidi touré aleye gawo délégation spéciale niemaye ko alani sorda souka demain o de taji doni noya gawo konnana
taji be soro station na ani bolon konno fanana sabu ma chama ma taka fri station na litre kelen ni ma fri avec men binanna amani ni finitigu fe albi ku jija taji una lila malikono
carburant
Amola dona kafo ko taji songo jigini jamana koronfe marabolo nunu konnana o kera dususumaye guatigu bolo wa alumunu be barake sorobuna kunka fukata se dugutaka mobili bolauma ani commerçant anafasera nunu bela jelema
Bankasika ufeino negaso mimbe ni ube charge kurana aliko ni mbeka ye kachaya kabeni tajiko gele ya ere kwanye nga ufana gele ya iminye ude kwanye kurantika ye yasa minye negaso nununye abatidu bisika charge chukumina wa minye negaso nununye fanako bisika buli gudron drone ka aleni sela minu ulu kwanye yana kanyikosobe na bora bankasi marabulu ere kwanye na keme keme sela la bikononton ani kononton marabulu la minu kwanye dafela la ayra la kafo negaso inteseka ulu la soro Bafula be ka ufe ino san bafula aleni mukani woro o budje bafula be ayrala ka fo o beta miliyar kele aleni milyon keme wono vlare kwani na sonkera o ma oktobro kalo kile muka ani nani meru kwani fe. Mime talike dulanta teren o lako lili bala o fokata se karamoko talima aleni supermarche o ulu glani bara o ni o ere demen kwani sabu bora ka FW ale kwani yoro ayrala ka fo bara nun kwani minataka nyeshin o dema. Mbawari Wari kunfolo ni obetalike million keme fla anini bisaba nyokonana barang wari kunfolo kumina do projet mina obetalike programme d'appui conditionnel aux performances des collectivités la ni ouere kokoroma donendo coopération allemande fait. Kulikolo ka ufe ino, uluka shifinja kulu mimbe ino, ukwaniye julidi bara ndo usigi senka, sibiridu oktobru kalu kile muka ani duru kanyeshi kene asuere kwa nima, laini kunye juliposhi bi urodi inga, muka nisheki ude kwa nisadaka asuro, yumetalike shifinja kulu nyema na bayida kafoku ugelea kwa nisabu bora tajiko ugelea dila, akunde minye dokotoro sige ubiseka ulapo chuko mina julila. Ina fon antuye anya fotugo mina bakuru bayala denani ni oye segu sugu otoko ye ni obeke tenewo tenewo koni sani fere me fokata se soro yiri wali aleni seku donko baraw koni beke ali sinfe nuhum jarani ali segu meri ali koni magira ka foku abeke sabu ye minye marabolo soro ye ukasaka yiri wa kosobe ay hakil nande angala sigide muhammed sise kwa kuma barala
Jua mimi jua no sigu no yo jua la bili bili bai dene on dene okay na fora doko kile dene sigu on dene lita otra kabini anga bamantle la ka ake soufier jete minana mo bu saka ñoro bulu fe dobi senegal dobi bagamara dobi bara chama dobi gese da to ni nimbe da kanga firidi ona bi firiyala abisa ka firi roj mena o do ta ke soufier la dene bela jelebna bebi ka firike bebi tasro bi ñong me yoro di do mi mato wa firi u saka la teme dare mi da ka fako sugu fatinet la do ko sugu ndene donc sugu soufien ni nana bebi ta de sorokata akona samazugo murube be bulu bebi ni sorokata donc fakinet la do bebi tasro donc segu kadin fefa bebi tasro akonana
ni mi dansi gibi marabolo kuna fonuna au ni chela menina